yote kwa mkono wako. E Bwana, e Bwana, e Bwana, unionyeshe njia zako, uniangazie uso wako, na unishike kwa mkono.
Shit, don't be-